wadende kela chigwanda ori lojalo sana kuluge mekwadi chidi mari chikukana kulela kulilabe nacho chembekezo chikweyokabe zaukulibile ndisindidziwa koma nkapenyetsetsa tsidyala mmawalo mtimo masuntha mmalo umagunda mochititsa mantha likatuluka nkukabila kwake mudziwe amachuluka mmafuso kwa gwanjo ridziwe wadendekela isakuna kodi chake chibwana chikupetsa chete mbambadi chikuzunzitsaphe chidabisalapata anthuni chisoni mwake mu mtima kulisiyelake dziko mu mdima ajilanje champhawi chuma koma wadendekelayo muliliuma mwinatu ndino ndine ndiyesa ndikafatsa mwanga mkachisakasa nkhalonge maganizo mkudutsa wopanda nyangawo ndi mapukusa moyo pamalawi wasukusa china chinchilango ndiyesa chibwana nkutheka tachilutsa izo tichita mphambezo kumunyasa mbambadi malaula mathanyo latiphetsa ndilitinu mbunapemphera molapitsa kumtamanda kumthokoza kumuyeretsa inde kumuyamika panzonse atipatsa tadendekera ndife ndiyesa icho chatitso chidzetsa munthu wachimalang'ala ndicha mulomo wakuthwa ndicha maulukidwa bwino kumodzana ndi bodza la mmalo chitisa ndife dzitsiwo ake mulonjezo mtachibulu ndikamba ndichiso chatitso zochita zaunzimodzero msadideluke ndi kusintha kwa mawangako phatawa ndi yemweyo inde ndiwadendekera lathu dziwo kulisiya pausiwa kwa mzathu kuti onetsera uchidzedi akadzapa matsopathu amaoneka moti mbee koma mwawo mumtima mbu ngodzala ndziphupho ndi atsogoleri wandiyesa adendekera lathu dziko chatidelo chadabwitsa mlenje koma mule ndiwu tonse tadabwa inde ndife zanje zotele chawandikira motani chingwe mmoyo walakwa chani kuti mdzikhwetse mwati dziko likunjika kuti abale komatu msadati mchite zautsalawa mkadati mulingalire ndikamba zachibala anthuwe mchichilimbwirikiti cha mavuto wambwana tili limodzi ndi mlandu mchita umudziwe zaukumulawiri ine ndisasinzi poti langa thupi ni magwidwa tsembwe paizo malingaliro langa ngachichepere kulibe chabwino ukomudziwe mbona ona zauko ndizoposa zakuona inde mkhalidwe dzinyongawu ndiko kudendekera dziko mudziwe gu 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 mtimawo chisoni chatigwi mthupimo kuchuluka kwa maufuluku kwadzetsa miliri ya mnano kwathawitsa umunthu wa munthu kwachulukitse kulinga milandu kodi sangalingalireko uyu munthu mphamvu zopitirizira ndakatiloiza ndithera tadendekera ndife ndiyesa